Emalo, Umalo, Malo, Sutaje Igai. Malo, 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 Malo,
Mandar. Hata o male. Hata o male.